ɗo studio tamani keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Talatare noga e tati lewru février hitande 2016 jenna yamde soki do studio tamani sakiraɓe non balɗon on kompititi wide walde ndebnodirte FDAS kañi AMDAS wakkati jonoɓe fo eɓe kolli metti mabɓe hono bonaday ɗi gondi e waɗirde ley leydi meɗen ndi ɓe kolli tiwideɓe kuuli wakkati joni o fa yettoyo no bonaday ɗi jaddin koɓɓe gondi e wadde ɓe kolli tiwide ɗi wuse ley leydi meɗen ndi sa ƴeewi wakkati joni o ɗum won wayde ñangguede ɗum wonde heɓude sembe ila kaldal e kawral ngal sinninaɓe kolli tiwide ley hitande 2015 nde ko yaata bonandaji en ka temi ɗiɗɗum wono noon ko yimɓele bomɓe sumbuɓe kañi yimɓele paltoɓe yimɓele e layɓe golli ley leydi meɗen ndi walde AMDAS nde fa hande ɓe kolliti wide sa ƴeewi wakkati joni o wayde ñangguede ɗum wonde heɓude sembe ley leydi meɗen ndi ɓe kolliti wide kaldal e kawral ngal fati haɗa saria wadde ley nokkuɓe kolliti wide duɗɗum e tawede fo sina saria o waɗa yimɓele ñangueteɓɓe ñangue farde yimɓele ɓe fo yafindirde walde nde mbi fa ɓiɓɓe malli funnara damal gotal jaltira damal gotal wakkati jonoɓe kolliti wideɓe gondi e gollude golleji ɗi fa ɗi keɓa ɗi jawa ley leydi meɗen ndi keña ɓe gaɗi kawrital mabɓe le ngal ɗo kawrital wakkati jonoɓe kolliti ɗum wono dewtere nde ɓe tongui nde guɓal mbigal fa masina yalta e yoppitere wakkati jonoɓe kolliti wide ɗum wonono walde nde ɓe noddirta tabital pulako nde ɓe kolliti wide kamɓe ɓe galdal le ngal ɗo guɓal ɓe mbidu ko heewi e bonandayi ɗiɗi jaddin koɓɓe gatta ɗiɗo sa ƴeewi yimɓele civil gomɓe tomɓe ɗiɗo bonandayi gatta fewde sakiraɓe ɗi wonon sembe kabaruji ɗimin jogini on ɗo bette hande ɗi bisimilla moɗon e heɗade hollitinde wide walde nde ɓe noddirta AMDAS kañi FDAS ɓe fo ɓe kolliti talkuru wotoru hollitinde wide wakkati joni e bemba sanne hono bonandayi ɗi gondi e waɗirde ley leydi meɗen ndi ɓe mbi ila kaldal e kawral ngal sinnina ko warta lebbi jetti ñalawma hande o sa ƴeewi ɗum won haɓude jaddinkoɓe hono ɗum worri fa yettoyo bonandaji gaɗoji wakkati fo ley leydi meɗen ndi ɓe kollitiɗo ɓamde hitande 2012 fa yetto ñalawma hande o ka ɗum e tawede fo ley hitande 2015 nde ɓe limi bonandaji ko yaata temeɗiɗi ko waɗi ley saha leydi ndi kañi e le wuddu leydi ndi bonandayi ɗiɗi ko ɓuuri hewde fo yimɓele civil ɓe ɗiɗo bonandayi gatta fewde Mouhamadou Sama Sekou
e ley haala AMDH e FIDH lebbi jetti caggal siñinigol talkuru ndu guɓe satinɓe diina e bomɓe sumi hono mabɓe gaɗi bonandaji kewɗi jateyiɗi ka holli wiide fanɗi fuf laaɓi capan tati ley lewru goto ɗum waɗi so rafi ndenagu e torraji hakkeji ɓiɓɓe adama fewde e jama o e sorrasi en leyɗe goɗɗe ɗe ɓeydi sattude pelle ɗe tayki tigui dun wiide torraji fewde e hakkeji ɓiɓɓe adama yo golle guɓe ɗe fuf noon iwde ɓattuɓe laamuɓe yottade murtuɓe hiɓɓeɓe sattinɓe dina ɓe ɓe laatiki sababu majjinde yimɓele hewɓe e massimbinde ɗum kala moɓe cikiti gollande gaño mabɓe fa ha e ley haala FDAH e AMDH maggal paɗi ɓe mali ɓe ɗum laaɓa e majjum fewi saabi maande mabɓe yiyahama e bonandaji kewɗi e ley wolde mabɓe fewde e sattinɓe dina ɓe hakke temeɗe tato yimɓe goni e kaso batte tiɗalla saha leydi ndi capanɗe joyo e joyo ley temedere fuf nanggama e ley rafi saria talkuru ndu ana holla ɗum wiide yimɓelle torraɓe batte bonandaji gaɗaɗi ley saha leydi mali ndi e sababu guɓe ɗe fuf e armé mali gaɗanaka gueɗu bangal hakkeji mabɓe fay seeɗa
fa hande ndeɗo walde humnide haqqeji ɓiɓɓe adama en ley leydi ndi wakkati joni ɓe gaɗi gonginali fewde e laamuɓe kolliti wide tinno wayde ñangguere fati waɗa ley leydi meɗen ndi saabi wiide tan fa jam e deƴere warta ley nokkuɓe kolliti wide yimɓele gaɓɓe ɗiɗo bonandaji ana kani ñangguede tafel so yimɓele ɓe fo keɓa so jafidiro keɗe kanko noddirteɗo Amadou Boubacar Tegueté yo secrétaire général ndeɗo walde ko haali do en do foccitago Mouhamadou Sama Sekou
kala ko kasindinɗen so jam so deƴere so dewral so rendu leydi ndi e hakkille am kay rafi jukkoje yo torra moɗon noon fewde hakkeji ɓiɓɓe adama so ni rafi jukkoje gottali a badan dewral waɗata a bada jam wartata ley leydi men ndi rafi jukkoje ɗe jaati yo luttugol saria hakkeji ɓiɓɓe adama noon min mbawa jaɓude yoɓe mbiya dewral waɗɗi ma jam e deƴƴere warti dow pene a badan min jaɓanta rafi jukkoje ɗo ɗum iwri fuf fay so dow inde reynude leydi ndi waɗira rafi jukkoje ana wawi latade sababu torraji goɗɗi fewde ɓiɓɓe adama so en fu jaɓi wiide hakkeji ɓiɓɓe adama yo fi aduna fu noon rafi jukkoje ana hani haɓede fa sanne
fa hande le tongande AMDAS nde ɓe kolliti wide ko yaata yimɓele temeɗiɗom e nogayo kañum en nanggano ley leydi meɗen ndi wakkati nde bonandayi ɗi gatno ley nokku o ɓe kolliti wide sa ƴeewi du ko yaata en ka capanɗe nayom en jeegoyma ana hakkude ɓeɗo yimɓele yo cikkitaɓe wiyede jaade koyɗe mumen an ley bonandayi ɗi kaɓe joppitirama ni tan sikiraɓe ɗo mbawi nettiri mijoji moɗo hellame bemal ande ngal mi noddirta phase facebook ngal hollitinde wiide walde humninde fa ɓiɓɓe malli funnara damal gotal jaltira damal gotal wakkati joni ɓe kaaja yewnude hono golleji mabɓe ɗi keña ɓe gaɗi kawrtal mabɓe ɗo bomako ɗo ɓe kolliti wiide ɗum won talkuru nduɓe keƴƴi wakkati joni o ɗum e tawede fo wakkati joni ɓe kolliti wiide ɓe kaaja yewnude ɗiɗo golleji kanko ɗum won laamirɗo ndeɗo walde holliti wiide ɓe gaɗanno ɓe gatta fo wakkati joni o faɓe nelal ngal ɓe kalfinagal yella ngal waɗano fewiri keɗe kanko noddirteɗo Ousmane Oumaru Sidy Bé o ko haali dow hen to faccitago Mouhamadou Sama Sekou
hande ga talkuru ndu ana wodi wodi ko faccintina le majjun woni inde joomum yatore mako do joomum jeya golle ko o wata fedde de o woni mudun do o wonno dun do cadel de hebata mo yimbe torrabe anda dun wiide fay hunde yebaka e golle de no golle de kewiri fuf sa jeewi ko heba wadede hen ta joron kay so min pondama e hon amen balale le adnar ndu minen jogoto bural e le fay ko boyata yimbe le torrabe ngara matude nafa golleji amen
de
be kolliti wiide waldende no der tabital pula ko wonde le leedi meden di wakkati jono be kolliti wiide fati be jibindire dum wonono gubal bingal fa masina yalta e yoppitere gal wakkati jono tabital pula ko be jide yimbe le minisma le leedi meden di be kolliti wiide ko feewi e bonanda di fuddu ko heewi e majji fu atawa di gatte fewde e yimbe le civile gombe le leedi meden di taybe do yimbe le be galda e jiadin kobbe fe kede kanko député bankas mo noddirti Idrissa Sangare ko halido hen
men yide minisma fa me halda tidalaji leedi ni wala ko majjudo he hande leedi ni tidalana modum sanne dikka fu banga enen pulako ay minisma du hono wala ko woni golle mudu sanal walla e hon tidalaji woni leedi ni ba uytirto ba timirta dum me haldi hande me hollitu be ko me andi tidalaji ko woni pulako dum woni pulako ku nangirte mere mere torde yitte le bursto wadde fa bamako en tawa wala fuku golli ko boni kamar apuloton anka alatke jihadis kamar apuloton wi a terroriste kamar apuloton wi a alqaida ta miskina jukudo daba ma mere tan balajo jabbato nga ana makki malfa mudu jabbo fa gadane sorasem be fa salmina be bi wi'ata i me pullo jabbiki an jogi sawru ma tan ma fisa jogay sawru yalla tawi a wi an aburni kadde pullo tan anangete so a woni kardante dum nafatama so a woni talki goddum nafatama so a yiraka malfa dum nafatama anangete wi a jadis so ni wi'e mojjinobe yalla le kawra nabe leedi di torra sana acca torra se latni en golle tidala goddi yimbe an hula sarra se buri fe ko halta jadis embe
be kolliti don waldino dirtende o mes kanye UNICEF wakar jone be gondi hokkindirde juude faabe jayal honon diyam teni dam kanye labal hani wadirde le dogotoroji leedi ndi fu e mangal mudu le majjumbe puddi hejoji kenya do bomako do kandi waddi lebbi sappo e jetti le nokku meede o kanko do woni honon noddirteda madam Maiga Fatoumata Sokhono o holliti wiide wakar jono jeewa yalla honon dum watte fa labal war e dogotoroji de non ta watto so cialal du hebe le hen kede ko halido hen do foccita Muhammadu Samaseku
dalle structure santé
don dem wala fuf ngurdam wala suru dogotoro yo nokku jama non dem hana wasude ton fe so dem wasi ton fay golle dogotoro embe fewata do yimbe barmobe sewrete do buri fuf fasindinde dem sabi jama na hewi don fa sanne labal yimbele e nokkuji di yata tagal dem tundi ana sawimbina nyawuji kewdi hono ebola e jehi non wattu mudun dogotoro embe jaati ciudoton non yimbele ngarobe ton be batte rafi dem hono no o wowirini o ms e le golleji mudun sakitaade nyawuji di e haybude suru dogotoroji di wattu fuf ana wajimbina le de tapade sariaji chanam ilaba
bahari de d'une bonne santé
tagal ko tidalaaji di ngadi leeleedi meden di tidalaaji nayi do bangal fiugol bolo wakkati jono di do tidalaaji kebanaama dabare faabe ko litiwidi championnat yidum hani fuddititinde le sappo e didi lewru mars ndu solando jabi balle do won supporter ngombe leeleedi meden di be ko litiwidi wakkati jono o do wattu kejaran hani ko tabe be ko litiwidi wakkati jono non tawata so gube de fu keba so jafindiro kede kanko noddirto Adama Tekul Balo Kenyan o mo wonno haludame mon do ko halido hen do foccitango Muhammadu Samaseku
je pense que cette date
bangal amtugol championnat o nyande sappo didi lewru mars e hakkile am dum haana yebede fey be tinno dum heba law fayso e leto ton der hakkilaji jamma ko o yimbe le pelle didde pamraldi dum wadata so ma itta jikke am e ko warata ko mi tayori dum no dum boyri fuf be cakitoto ndewrude so championnat bamti nyande sappo didi lewru mars dum latto sago meden en fuf equipe ngaji di an hasindi dum sanne no be boyri be fiyay ballon ni ande mabbe figol ballon fuf nakisi e jihi dum e le kawrtal ko be ngadi do inde runde afrique de dum lataki fey sabi dum fu tugol championnat o nyande sappo e didi lewru mars hana soutenere fey dum moƴƴere mawde non fey so equipe ngaji di yawti sappo e jeegom yaade fannobe
ça serait quand même une bonne chose
Union européenne et royaume uni ngoni faabo tobe studio tamani
sekrabe jeyal lon ne le reso ngaji dem puddiran do banamba do be kollitiwido ko yatero be le chapantato honon demobe ton anka menenobe kollitiri wi wakkati jono kanyen gonde famminede wakkati jono no be kan yirwi nirde kebe mabbe bangal menen do won to banamba to gal do kawtalan hani waddi ton balde joy walde ONG debe noddata Adra Mali fewni gal do kawrita so uruta ngardam faado gundam do wala fu modum humpi wakkati jono so bami faado jogi seeda ma lesa haleedi ndi tan hakkile ma da wawa jotta ton kenyen be kolliti wiide anka ala jabbirobe kolliti wiide hono yimbe le bombe sumbu nayo kanyi en pali ton hono yimbe le iwobe lumo nokku no dirtedo duwe tire holi tawede be gandino gundam be do yimbe le tetibe kala ko tawi e juudele mabbe fur yurutan garanti miniren do segudo be ko litiwid wakkar jono kortal sappo balano wondi e wadde ton nayiringal bangal demal wakkar jono faabe jayal honobe kan yurwinirde jaagu bangal demal to laamu segu oto le majjun ono walde humni ne kabaru demal le leedi meedi ndi kambe landini odo golle kan do wadde ton balde didi sekirab do katte nyalom hande kabaruji meedi ndi holli tindiwid wakkar jono jenda yamde hebi silimaaji sappo do studio tamani.